Era mani buli aliwa na tijano uwe. tokengerie mikwano chechi twaula nekozesa toluzi nekuzigamya okulembeza sente yena muzisa tokukisa munnowo bulicholabye era obogatako okugulu ng'obaligako okutemagana kwalaavu nekuzigama tekisosola aludde akalube lulwo n'olamu n'olwembiriri kibakwatako omukwano gwaffe guno ogundya n'omutwe twajjamu ebiringa ebyo ne tubukala mana oluwendo olwo eyalutemawo ye hasan amanyiraga okuva ku ngozi ekangume kuba obulamu buteredemu hasan enga yero yabukolereza ate nina esuubi nokumamuli bamutya buliamu nabo olw'obutaseka mumundegere nze nasoma ebimusanyusa enzekoze zimanyiddwa zene yamulera waliwo obugambo bw'ekikazi bwe tukozesa obumanya abangi obusavuwaza omukwano gwaffe guno twabuguggyamu olw'okuba buyamba abaaba babeegula ekasita twanyezaawo ekusibuka waguluka guyuge nga tekusibuse kwewunyisa abalabi abatulabako olw'okubikako mbangi nekitalaga nga tubalaga abakyabali tuseka ekyaffe kyama kyababiri ntyaniza waka ate engeri y'owange ndaga bulazi kyava ku ndola nnungi okuva mu buto akira nkola ndiyekibasanyusa etazima bajjajja baluteekawo akatisaba abakyala bayitayita kosisinkanya owange otunula wala sisaba naye wabula ndagiza paka n'obukambwe bw'amaanyi gwampuliriza nkyukira ssebo taata njagala ogume yolerawe watudde ng'oli mugumu ekangume kuba obulamu buteredemu asane nga yero yabuwolereza 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 ekangume kuba obulamu buteredemu.